Wena Jonasi, tlhapi ya o ikhumanang gare go yona. Empa fela tlhapi e tla o isang Ninive. Wena Jonasi, tlhapi ya o ikhumanang gare go yona. Empa fela tlhapi e tla o isang Ninive. Oh,
tlhapi,
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 tlhapi, tlhapi,
tlhapi,
tlhapi, Ninive.
Tlhapi,
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 tlhapi, Ninive.
Jonasi,
wena Jonasi, tlhapi ya o ikhumanang go yona. E dumeletswe ke Morena gore o yo rera Ninive. Wena Jonasi, rapela, 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 ga o le tlhapi ya bophelo. Le wena
o tla fihla Ninive, o tla fihla
mahala hala hala,
o tla fihla Ninive, o tla fihla.
Le wena 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 o tla fihla Ninive,
o tla fihla
wena,
o tla fihla Ninive, o tla fihla
wena Jonasi. Wena Jonasi, boemo bo o ikhumanang go bona, bo dumeletswe ke Morena gore o yo rera Ninive. Wena Jonasi, rapela, 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 ga o le tlhapi ya bophelo. Le wena
o tla fihla Ninive,
mahala hala hala,
o tla fihla Ninive, o tla fihla.
Le wena 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 o tla fihla Ninive,
o tla fihla
wena,
o tla fihla Ninive.
Le wena 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 o tla fihla Ninive. Le wena 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 o tla fihla Ninive. Tsamaya Jonasi yo rera Ninive,
o tla fihla Ninive.
Se tu hela si ke pesa tarashi,
si jembe.
Si tu hela si ke pesa tarashi, si Jonasi. Tuhela, 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 tarashishi. Wena Jonasi, kusema lego utswa ke tarashishi. Moya ya tarashishi, kutoka tumelo. Kusema kutswa, kutho ya tuhela. Tuhela, tuhela, tarashishi, wena Jonasi. Si tuhela, si kepesa tarashishi.
Si
tuhela, si kepesa tarashishi, Jonasi. Tuhela, 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 tarashishi. Botoya tuhela, 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 tarashishi, wena Jonasi. Hey, le wena
o tla fihla nini be o tla fihla
mahala hala hala
o tla fihla nini be
le wena wena wena
o tla fihla nini
tsama ya jona su yo rara nini be
o tla fihla
le wena wena wena
o tla fihla nini be
Jonas, Jonas, Jonas,